Yeah. Yeah.
Yeah.
Ndani ya chumba cha mtihani mikono ina sweat. Hakuna kitu kichwani yote me forget. Nilo soma ya me evaporate. I hate this, ila naona pono sweat. Plus bicho almekwa zito kani meva element. Plus iticha natuwa jicho kanafanya experiment. Lesa liko maficho ila mtihani uko different. Na pepesa jicho sipacha ta difference. Pembeni kuna mchizi la bogus. Suez boka smoga kulwa swasi and all that. Tani huni mikasi, I know that I don't bother. Procha meka kichwa ila kaficha. Na mwisho teacher ili swali sija fundishwa teacher. Teacher na teacher muda umekwisha kwisha. Lord me teacher na okay. Mwona Rema anandika, sili anandika nini. Yuma nangaika, sindo kama mimi. Sina cha kuandika ila sitaki kwa mimi. Inge kwa mimi, nisingetaka kwa mimi. Nimekopi gaika mkasi, eta mejaza vingine. Uwa mejaza karakasi na tena naomba nyingine. The ship will never sink in. Na hard ship, na ku give up is one thinking.
Let's go.
Chumba cha mtani, niko kwenye chumba cha mtani. Nikilo chumba cha mtani, sales at the time. Chumba cha mtani, niko kwenye chumba cha mtani. Nikilo chumba cha mtani.
Nisha sabu sana kenchi na misumari ya kwenye pa. Mabenchi na madenti tule pa. Dani siyo shwari, tamani joke nduki.
Teacher, please call me. May go toilet.
Nje kuna skari ya losi mama na bunduki. Toma inapanda na kushika. Nachosoma naona kama kinaruka. Nashtuka kimenuka, swali mengi nimeruka. Kwa rusa na inuka, natoka nje na fuka. Chooni kuna mlinzi na frizi. Mabuzi kamejipa kama sizi. Na take it easy, zasa hizi. Yuko busy, anachijibu staki mwizi pande hizi. Narudi plasi mtiani tafu kwa makawa. Na budu nyasi kwa yu pafu inge kwa dawa. Na check watch imibaki half an hour. Na pagawa na chachawa ni mesanda na menawa. Na mkumbuka Jesus, alivyo wagizi. Waza na pizza, na mwaza azizi. Maza nikifeli nitamliza. Na unagiza, muda umekwisha siya maliza. Maso mwengi nimeenda chaka na ni relevant. Nilicho panda ndo ntapate na kufele akanti. Na stress, istaki kudiscuss about this anymore. Takwa fresh na chutaji ni peace ni pisheni u animals.
Let's go.
Chumba cha mtani, niko kwenye chumba cha mtani. Nikilo chumba cha mtani, sales at the time. Chumba cha mtani, niko kwenye chumba cha mtani. Nikilo chumba cha mtani, sales at the time. Chumba cha mtani, niko kwenye chumba cha mtani. Nikilo chumba cha mtani, sales at the time. Chumba cha mtani, niko kwenye chumba cha mtani. Nikilo chumba cha mtani.